with the drama boy. Sekera, kwa vyo novyo paikoko kutoka manzape. Picha twazi twanga kisera, posti insta wanga kwa kera. Bada ya chali kimoko, cause I just wanna let them know that my African beauty, African beauty, you're my African beauty. Ah, you're my African beauty, you're my African beauty. Manzape, picha twazi twanga kisera, posti insta wanga kwa kera. Bada ya chali kimoko, cause I just wanna let them know my African beauty. Oh, you're my